2024 yakumuriro kugera ibuganda big energy nine ne kagato yutudushaka nyarwa mu Rwanda kimihurura nta mikino fati moja zira kunyereza imihanda imiziki z'amakavuyo kuba juno bikomeza gukunda nigatangira game yita sina byagihuye bamukoma ingumi kwibisama ku tagetari jo sikomo ni cyacu gitega imishumi madam munyamakuru arya amavuba abashumba barutse cya 10 gara yose bikanzu ya joro wadoza gatusi 10 ku 10 aba miss ko binumiye wecyo no gutewa itini gama gweja urashaka abasiti batari yo maura hirwa gasheja nubwo ramba twibagije urupango ntago turwamoneje ibitsina kumbuga ababyeyi ko turu yo mabini ndemu yakeje bashimira mwiriro kugahigoka jani gabura akaretika za tireka inyama gashera kaza byerekarura ki hafi kurongorwa impundu ziravuga ngo kibazo no kibazo nica kumukombu zidinka sawa mushobozi iki hey bizari ndisa no wagura game ashinjwa kwica umuziki ashinjwa kuvibura abeshyerwa gucoma gereko hamaza kuki hazamwa amaroza arazinga daniga afashije beshi makachi nitudakundana nitudafashanya bese tuzagera kuki
amanyanga mayeri yari mizwe ba binadamu babaye isuri buri wese ukavuga inde yinshi rwose bawumva ari uri mukuri showbiz imihanda yaranduye igira umwere niko kabisori igame yabaye amashyamba ni gute twisanze hariho turi igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba ririgare ryawe ko bihari twahize ubu turapfica igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba ririgare ryawe ko bihari twahize ubu turapfica
hey 2024 nabonye abamisi bazira amanyinya ahubwo amanigara kwegwa bakwegwa bazira kwigira abamenya niyo riporoje arafunga fiction zirabujijwe tubimenye Hollywood zizana itsoke naho twe turamenye ndagoyesha ndi ngo haramboye se mucuruzi nkundi Kigali umwaka wa besto haza ababyara ububyara babugirira abijura arashirwa gushinyagurira umushinga wa Floriani niyo nzima Haruna yakirwa nk'umwamasoge kuri ya fam Skati tae kuwa mchu neje ngo yishe show ya wandi Tuchirao ya batu ya zeona keve Yegu kanywe nande Esawa nusha makuru Peter Ubundi Afichina Greeny Leka kujira Demir Vesank Unga kawawa teen 2025 sasa Ibiraje cyahindutse ni iki suretse yo kane yabaye gatano ya mashari ya ama video mwaka mushya ko mufite courage ubonye bo byinshi ari kugitangira nakataraza karaje video zivuguruye bona ama video simura mu niyo wagira nini ntiyaruti trap niyo wagira nini ntiyaruti ama nigara zitigitango yikinane odeta batamo kasuka tingiyo dore genomo ucunguta kwamo Floriye n'igisamagwe umwaka watangiye buzuza arena Floriye so yakoze irihe kosa kuba atazi munyakazimana nasa kuva disa be batuma babari batwita ibihoni ngo bashaka birwota amasimbi bazabaha igiko nk'icyane yomi barabeshaga se mukuru wa Donis tayara mujyanye Kentucky uri mesaje Tanzania kwa rugo umucuruza bunduki Kayumba umurapa haryo wava Dar es Salaam cyangwa Berlin umuramyikazi wa gisoza yisumbuye yerekeje Burkina nimushaka mu mwihorere wabisa magweje ari hafi kuri umwe wujuje tatu mubiri ngo vesi tina byukuri abajene byagenze biteka icwani ko mbona hali sufuri ibyo muwa mwabiretse mukaza tugahiga ibiceri
amanyanga mayeri yari nzwe ba binadamu babaye isuri buri wese ukavuga inde yinshi rwose bawumva ari uri mukuri showbiz imihanda yaranduye igira umwere niko kabisori igame yabaye amashyamba ni gute twisanze hariho turi igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba ririgare ryawe ko bihari twahize ubu turapfica igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba ririgare ryawe ko bihari twahize ubu turapfica